kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada iyo isku xirka bulshada ayaa lagu qabtay degmada Walween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ka qayb galay kulanka wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xildhibaano agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee degmada Walween. Wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Marwo Sahro Cusmaan Axmed ayaa sheegtay in xoogga la saari doono horumarinta waxbarashada degmada Walween iyo deegaanada hoostaga.
Hadda lama iskool jaa dhagaxa soo dhigni, afar kanana soo socdaan. Lix waay, lix iskool inaas buutan walsiin karabe. Anuuna markaas wasaaradda waxbarashada waxay siin sheenaasee macalimiin iyo waxay siin sheenaasee grants. Waxaa u jirtay hunguri oo ilmo la siiyaa, feeding program oo lehe. Waxaas dhan markii on qiimooyaan oo wasaaradda dhahaas okay intee la siiyaa iskoolkee ardaydanka badan, gobolkee degmadee ardaydiis aan badanta. Ardayda ka hiranta siis aan qorataan oo iskoolkii wacyi bulshadsan gelisaan inaa iskool waxbarashada. Alcilmu nuur oo jahlu dulaam waldihi. Marka jahliga inaan ka bano, dhibka inaan ka bano, baahida inaan ka bano, bis waxaa lan ka baha kare inaas waxbarataan, ilmoogiin waxbartaan.
Xildhibaan Xaaji Cali ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha waxbarasho ee ka jira degmada Walween ee deegaanada hoostaga.
Runtii ani in nasiibaan waalid in wasaaradda waxbarashada ka guuleysid in lix iskool degmada Walween, yani lama degmad gudaashe iyo afar oo banaanka, in yani tuulooyinka dadka la joogay waxbarashada la joogay si aan soo safarnay in koyn hadan meher jeen mashruuc kale in hadan la joogay doono tuulooyinka kale si lan walba finishing la joogay waxbarashada la joogay lan saado beer soo falo saado weel soo daajiyo saad kale iskool shii kooyay lagu shaqeeyaa diilaan diin insha Allah. Ee adduunyada ay hormartay waxbarasho ka hormartay waxbarasho iyo ka hormartay walaa duniya si gumis soo ay cilmi waay bil qorshaha lagu kori dheel iyo heys iyo walaay ma kor meel kori wal barashi lagu kor mar mid daan insha Allah ilaa wal baro sidna soo baanya unuga beera in falee ahane unuga soo labiso ungur soo siyo skool la shaan ilim baan zaad meel ungu baan zaad meel ungu baanya maalimin tayale unuga soo labisi ungur soo siyo skool soo diri oo si blaat ina dhun unugu na wal barado macalin wal baraw leen shan iyo lambay.
Kor u qaadista waxbarashada degmada Walween iyo deegaanada hoos yimaada ayaa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanadan.